kabanza kabanza bahigira isibya nekoro toramaganye kuri iki mu ngano rukumbera rukuhiza kakonda nanagazo ngeze nkabatembese nyarwanda narutaje mwarutiye mukakuba kubivumbonya narugabanda tege mcindanje kagitabuza neza mu rugamba sakunde kalimera ho nyabuganga narazagira rihanda guze nkabiru mu mutene rwigatwa rigenze kinyanya rugamba ubwe mugaba katsigonje ngeme egirita cyo mu ngingo rwandi kambundo bwa hene gucuga batembuze bakayikunda itarange renge bero narukura mabatsi ntirige kagitarange mu cyaje kitazungurwa najya ndukubukitegwe nyamwe n'ibana kagongi.